Hayi bandla, ngathi akuhambanga kahle. Susa bathasa ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. Ngathi akuhambanga kahle. Susa bathasa ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. 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 Hey, kwifame ufuna nokufohla. Usizwe ngomosha, uzophenduka ishosha. Ngathi akuhambanga kahle. Kwifame ufuna nokufohla. Usizwe ngomosha, uzophenduka ishosha. Ngathi akuhambanga kahle. Ngathi akuhambanga kahle. Sesebhathazi lo mjini. Hayi cha. Ngathi ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. Susa bathasa ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. Lalela. Uphila nje mfeshi kuyilolazo. Ungalibe nje udlala kuyilimazo. Ukushima nje mfeshi into engayazi. Cha cha, into engayazi. No 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 no. Hayi, into engayazi. Into engayazi. The studio and job here instead of always looking for beef. Menange, no, 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 no. I wish him then I has. Susa patas, a phone on my horse, a shango tosh. Susa patas, a phone on my horse, a shango tosh. You say, hey, little nigga, a shango tosh. Hey, that's a gambang, that's a gambang, that's a gambang, that's a Ngathi akuhambanga kahle. 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 Susa bathasa ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. Susa bathasa ufuna amahoshi shango xosha. Ngathi akuhambanga kahle. Ngathi akuhambanga kahle.